semakokiro fenna tumulabidde mu ssanyu lingi tuzze okulaba naffe tumulangira ondo tumutunuleko tulabe essuubi mu munyeza amaaso ge tusabire omulangira ono kubanga ssuubi enywere ne mulundu okutyakuweddewo anunudde buganda ibeene ekibira kikumi
Fetugenze buddo.